panga maji yawe
imisumisi
tubara bure wa wanje nifumuye patina
ayo ali ali
yeah yo obita mutangira nabona ginzira ndinzitane nkabona ninkura ruravi ari bumpitane umunsi wa kane nibwo nafashe umwanzuro dupanga pati n'amashori ngo turye show aho niho namenye yakuru umuntu udasanzwe unyibutso
kurukundo rwiryo
umunsi wa mbere njya kurari tari guhazwa urasetso yaguye umugati narindiriye ya myaka yose yari yawe yamazi y'umugisha padiri yamenyeho nayo yari ayawe yakuvuwe umunsi namenye kuri umuhendeza usubwo bwiza bwawe umbabarire ntabwo naheze igihango cyanjye gisange muri chorus
Nasanze nawe utirata urukundo nawe uritanga ibyacu n'ibitinda ndakurasa biratunda waje sha ufite energy ga masuma melody ga sinyi papa na maji wetu zapanga ndakupresenta kuwa jiban first time una amiga mañana na familia kwana bisengera sha anawe kumuti Kino jishu tukumane Love you my cher, merci Weti samangwe pati Pati na This is time to pati na Wita agenda kwa jina We are going to start ta-ta-ta-ta
Yes! Wepanga maji yawe Nanya sana maji yanje Tubara ure wa wani Nivumbuye pati na
Uyaja mapatisha Amapatisha Jam fatisa
nivumbuye patina
ndamukunda umwe ndamukunda byumve impano y'urukundo namukunze n'icyo yizi
oya sho oya sho
Yeah.